Blame was a beer, baby. Blame was a bottle, baby. Blame was a mover, baby. Blame was a wall, baby.
Jimuzago jidurini ni jinganga, jimuzago jidurini ni jimfwiti.
Sini chifuna bano banyumba ini,
sini chifuna nuchiona mumezo mwanga.
Daba banza kubi nangu baby, si wafuna kutiti nkarebwinu. Daba banza kubi nangu hani, bali na nzeruzo ipa imwe.
Neze okole wa baby, neze dizi na banzanga. Ujamu zako wanani kuira pa kwanja, atiti yuko na kwanga. I was a drunky baby, denze bimu na bagai. Ninaeza kukana kwa maevi vintu, ninazipeza na plaka.
Blame the beer baby, blame the bottle baby. Blame kamova baby, blame the walwa baby.
Ujamu zako wanani kuira jishita, nijimpamfu mumenu eneza sira.
Ezo ni vinira pa mendu vama tweaking. Ine zeru za imirira. Aga nyanganyisa imbozi ya nyanganyisa ina. Ine mutoro shiba saluta. Nika funzako na tiba moramu chile bwanja. Tilero ndiwe wanga. Nina yamba kutiara kukufuna. Manze lero kareza suni taba.
Neze okole wa baby, neze dizi na vanzanga. Ujamu zako wanani kuira pa kwanja, atiti yuko na kwanga. I was a drunky baby, tenze bimu na bagai. Ninaeza kukana kwa maevi vintu, ninazipeza na plaka.
Blame the beer baby, blame the bottle baby. Blame kamova baby, blame the walwa baby.
Kuzeni zeni na uga nizo wa kweni liri gareza ini nadabwa. Natie shuwa ini make gareza zanipaya. Kuzi checking apa tupi panga ini kondomu sini na vali. Mvera bibi musana na diarrhea. Ichi chimfwiti chani paisa. Gareza dorini ni kumangisa. Vewa chita iwe uzani siisa.
Neze okole wa baby, neze dizi na vanzanga. Ujamu zako wanani kuira pa kwanja, atiti yuko na kwanga. I was a drunky baby, tenze bimu na bagai. Ninaeza kukana kwa maevi vintu, ninazipeza na plaka.
Blame the beer baby, blame the bottle baby. Blame kamova baby, blame the walwa baby.
Blame the beer baby, blame the bottle baby. Blame kamova baby, blame the walwa baby.